Entrance like Tori Papa. Hello to all I can be. You don't see the look of me. Jalikima, ya Cruzia. Jalikima, ya Jaliku. Sumabika for a while. Jalikima, ya Cruzia. Bad mozilla la e don bona bio jella jallikima ya cruzia jallikiu suma biga farawa jallikima ya cruzia jallikiu suma biga farawa Panami mad over you. We see and David they fight over you. I got the lemon in Paribo. Volewa, jump back Paribo. Ebelebele kamo. Akara nebele kamo. Eliyala bad mozilla la. Eyumba no bio jishela. Jalikima ya Cruzia. Jalikiu. Suma biga farawa. Jalikima ya Cruzia. Jalikiu. Suma biga farawa. Entrance like Tori Papa.
Liquid.
Ama shaku.
Shunguluba.
Ama mi shaku tari.
Shunguluba.
Awali yam tabaja.
Shunguluba.
Ala jemi basha.